Ngizwile isandla sakhe singthinta izwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi pila yamashoze ifane ngizwile isandla sakhe singthinta izwi lakhe elikhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yamashoze ifane
I'm not afraid to die.